ngiyakhuleka konke ngikubeka kumdali indlela yami mayivulwe ngamathemba amaphethwe yebo ngiyakhuleka konke ngikubeka kumdali. Don't get me lit.